bikadufitira ukeneye.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Teka ya rusikie indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo arubereye.
Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni wa mwanya kiganiro ejo mutiwe kandi mugizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukora i Kigali mu Rwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Kamina Patrick Bikers. Ariko mbere ya byose reka nangire mbibutsa icyo twaganiriye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize cyagaruka ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'ubukomatanyije, aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Iyi ngingo mwayitanze ibitekerezo muri benshi. Mu butumwa twakiriye, uwitwa Nahayo Emmanuel uherereye mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga. Naho uwitwa Mukamana Margaret uherereye mu mujyi wa Kigali wavuga ko ari bwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu bafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara. Undi mukunzi witwa Diogene Manirasubiza uherereye mu karere ka Burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka. Abakunzi bacu rero, ibitekerezo kuri ingingo byari byinshi pe, ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho. Indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mukanye, nimujye kure inyakiramajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze none mu kiganiro ejo. Uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio ku isi hose. Muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru benshi ni kuri radio. Ikindi kandi hirya no hino ku isi, ku itariki ya 13 Gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radio ku isi yose, nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Muri mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radio n'amahoro. Bakunzi bacu rero, ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse? Urugero nk'intambara, amakimbirane n'ibindi bintu byose muri imvugo y'iki gihe basigaye batangwa gutwika n'ibindi. Ese ubundi ko abantu ari zo nkuru bakunda, ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse, amakimbirane, intambara n'ibindi. Bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza, ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo. Buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro, indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye ahariho hose n'igihe ashaki. hari igihe cyagize radio imwe ifite isaha ifungiraho. Bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisa n'ubwigunge.
Iyo radio yaravugaga ariko hakazamo ibintu by'ibihugu kubera iminara yari mike twakoreshaga filime imwe gusa, washyira mu kindi gihugu sucyumve neza.
Kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye ndetse agakura amasaha 28 kuri 28.
Amakuru anyuranye, ibintu imiziki.
Uyu munsi dufite radio yewe no muri telefone turazigendana.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi UNESCO mu mwaka w'2011 ryasabye ko hajyaho umunsi mpuzamahanga wa radio. Nuko byemezwa ko mu mwaka w'2012 buri mwaka tariki ya 13 Gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radio. Kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radio yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange, kuko bavuga ko radio ifitiwe ikizene na rubanda. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yikije kuri radio n'amahoro. Umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Fulgence niwe nagize aravuga ko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage.
Ibintu ushobora kubivuga ariko ntiwerekane ko byacitse. Ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwigira umucamanza. Ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko abereka ko ubuzima bukomeza. Wa muntu wamenyereye kwiyakira byacitse yatakubonye n'ibyashaka, kuko sosiyete turimo isa naho ijya kugitangaza amakuru yiteguye ibyiri bubonemo. Itabibona rero ugasanga buze ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu. Icyo ni ikintu kiza ku gihugu ko umuntu akaza yabura amako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu, kuva ubuntu ntibimushimishije. Ubona byacitse bakurura cyane, ariko natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni ikitangazamakuru riyihaye. Twabahaye byacitse, ndibuka mu myaka ya za 2000 igitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari nyabwogo nticyagurwaga. Byabaga bivuze intambara, umuntu ati kamenya ikiri kuba wamugani ntawamenya.
Kuki inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi arizo siza ku isonga mu kuribwa mu gukurikirwa amahoro singingo ishishikaje. Frishance arakomeza.
Aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti hubatswe ikiraro muri Kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka, baravuga ati apa ibyo n'inshingano za leta yabikoze. Ariko ushyize ku munzani ukavuga hagati y'iki kiraro iyi nkuru niri kuvuga ngo muri Nyungwe barashyiramo imodoka, ni urugero nanze nibihe bita bisomoye tubona ko abantu birukiye kuri ya byacitse kuruta cya kintu ifitiye akamaro rubanda rwose. Ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri stade yo gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina.
Radio yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru, gususurutsa no kwigisha abantu, ku buryo ibyivuze bifatwa nk'ukuri. Radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri, iyo ikoreshejwe neza irubaka, yakoreshwa nabi nabwo igasenya. Fulgence niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona kucyakorwa.
Urashaka kudakora amahano yo kubwira ngo abantu bapfe nanone ariko abica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo. Muri ya makuru rero dutanze tange ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Niba unenga abantu kugira ngo bave nange fwa ngo mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye. Niba hari ibiri byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza, ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagome kuri urwo rwego. Bumve ko radio vraiment ugeranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye. Numva rwose radio n'amahoro twagira radio nziza, kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi. Uca ahantu umunsi waganira n'umuntu atse bamenye ibyabaye neza ati ntabwo mvise radio runaka. Kugira byinshi bitanga na byinshi byiza, bitanga byinshi bifasha rubanda.
Cogoza Prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse, imidugararo, amakimirane n'ibindi.
Amateka y'u Rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ku bitwaye ku rugamba, ikivugo cyakivuga ko ari tikura ko yayesheshe ingogo. N'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacitse, barwanya igihugu cyatewe. Bitekereza rero yabaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro, ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda. Nagereranya imitekerereze ya muntu n'urupapuro rw'umweru, wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisa. Uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yarasanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko. Iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamera idakuka, ahubwo ikintu nanone psychologiquement kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turame igihe gito ya turi mari igihe gito kwisi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bizamuranga amaranga mutima y'abantu nibyo kenshi bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine kuko ari mwe mu maranga mutima ayo maranga mutima yazamutse hari igihe umuntu agendanira
inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radio muri rusange.
Radio nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zisenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi. Wowe gucuruza ukabucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba ari cyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi byo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo ntabwo zatuma habaho progression y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi babakeneye. Abasomeye inyamakuru n'abatega amatwi radio twumve amaradio atandukanye ibyo atanga ariko tunahitemo abatanga ibyiza byatwubaka bari byo dukurikira.
Urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko ibitangazamakuru 210 mu Rwanda ari byo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu Rwanda. Muri byo amaradio na televiziyo bibarirwa muri 65 bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere RURA. Ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri 87 n'ibice bitatu. Uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya 85%. Iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri 62.4%. No kugera ku makuru bigeze kuri 77.8%. Baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange. Gendisha imyunure mu kiganiro ejo.
Arakoze cyane mugenzi wacu Honore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze. Twiyumviye ko radio ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri. Iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya. Nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radio kubera ko niyo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi. Sibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu Choza Prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe. Ese wowe dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radio yawe, uratubwira impamvu, uratubwira n'icyari cyo unyuze kuri 0728 02 42 32 cyangwa se 0728 58 14 11. Sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikirana ikinamico yitwa Ngira Nkugire aho tugeze ku gace ka 21. Dukurikire.
Iyumvira igice cya 21 cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Rugamba afatanwa peteroli n'ikibirita kiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine, ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanzu igihe utishoboye. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Mon chéri Gilbert.
Oui bébé.
Fatiki noneho?
Ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri boutique yanjye. Kandi haramandazi, haramabiswi, haramabombo ndetse n'amaji.
Ah, ibi cyabana wa. Abizi nikundirikiye. Noneho kutafunzira abaye iki?
Nagira ngo mbanze menye nimbuje kugira icyo guru gahita utaha. Cyangwa uje konsura no kunganiriza.
Wabona amahera yo kugura ibintu buri munsi? Nayo njya kukwirebera no kukuganiriza
munsi. Wow, ntiwumva se ahubwo.
Ese, wamenye ibyarise sheri wawe?
Ah, arise umuzanye ute mu biganiro byacu se sheri, ko ntabikunda rwose.
Sheri basi sheri, nashaka kuvuga ex wawe.
Yakoze iki se nubwo nta matsiko menshi mbifitiye?
Yinjiye mu gakundi k'abanyacyanzige kashinze club de danse. Gora shaka ko twajya duhura tukerekana imbyino z'iwacu. Aho ushaka bakabyi?
Apo, biramureba namubwira iki? Gusa sheri, ikibi nuko ari we wabo birimo.
gusa iyo karabu nizigera ishinga imizi nkiriho. Ikibazo nuko ntazajya amenya ibyayo ngo mbona mera mbakoma mu nkokora.
Umurasheri wanjye nzajya mbikumenyera nze ngo amakuru zanagufasha kwishyira hasi ahubwo dushaka abandi se bazadufasha.
Ntiwumva ahubwo umufasha ni wowe rebe. Nkunda ko ntera ukikiriza muri byose rwose sheri.
Nta kuntu ntagufasha kandi nkukunda bogari wanjye.
Wow, none se nkinga botike sheri.
Ariko se Valenti, ubwo kundakarira umwanya wose birakumarira iki koko?
Ntabwo nakurakarira.
None se kuko inzira yose utamvugisha kuva ku ishuri kugera koko ubiyena gucokoza twari kwenda tugera mu rugo utaranamvugisha.
Ntabwo nakurakarira ahubwo ndi kugutekerezaho
pe. Ngutize.
Uriya wahe kwibaza cyane. Gutwika. Gutwikira umuntu mugenzi wawe. Kandi sonere ukanagenda na peteroli n'ikibiriti wabigize ibyatari nk'ari ikiraka.
Ega ibyo bagukoreye byarambabaje Valentin. Rero umuntu atabahaye isomo bazabikorera n'abandi.
Ndabyumva ibyo bakoze si byiza. Kandi byangizeho ingaruka zitari nkeya.
Yego pe.
Ariko ibyo kwihorera sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye. Ibaze ubikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na Valentine. Urumva utamusubije mu kaga?
Basi mbabarira kuba wabimfatanya.
Ngaho neza. Bivuze ngo utazakora uko ushoboye simbi gufatanya. Ruga, tujye twirirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro muri utu duce twacu uko ari dutatu.
Ni njye.
Yesu uzayiharanira ute kandi uza gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugacumi mukayasenya koko. Uzayarwanira utugifite abantu runaka udakunda. Uzayarwanira utifitemo umutima wo kubabarira koko. Bose ntibazi ko turi kumwe muri Club de Danse. Bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari iy'ibyihebe se. Ukaba utwiciye umugambi.
Valentin, babara ni ukuri sinzabyongera. Sinzongera no gutekereza kuguhorera kuko guhorera watanze imbabazi ubucumuye byikubye.
Ese ubundi ruga aho kuguhorera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutendeye n'abanyarwanda bakayuzu.
Rugamba asabye Valentine imbabazi kuko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera. Iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya Mutendere na Rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha.
Nizere ko mwaryowe n'agace ka 21 k'icyanamico yitwa Ngira Ngugire. Tuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu bibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio hibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radio n'amahoro. Aho twumvise ko radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi, ikoreshejwe neza yubaka ariko yakoreshwa nabi igasenya. Ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0778085411. Iyi nimero wanayitwandikira kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Patrick Karemera. Mizero Crespe yari kubanga bw'ibyuma mu gihe Nadine w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kuryigwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.
Kwikemurira ibibazo nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
zandwa satan ryodo ya mom ye mai satan ryodo ya mom ye mai satan ryodo ya mom line ni woi biri mai fumu yendu mai yendu fayendo nane Fumuyendo mayendo fayendo nane
Oy birima Fumuyendo mayendo fayendo nane
Buri sambalobe ya mombe Buri sambalobe ya mombe Buri sambalobe ya mombe Ni woi birima Fumuyendo mayendo fayendo nane
Woi birima Fumuyendo mayendo fayendo nane
Kamel mai satan yo Yoro 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 Samawai yendo jamna Mi tek tamelik